I'll never forget you, I'll never pretend to. Tumepita kwenye jua, tumepita kwenye mvua. You've always been so true since you came through. Heri ungejua, mwingine sitajua. Sazile miukua zanga sana, picha zinakuanga za maana. Yule anapanganga ni Maulana, na so siwezi ngoja paka vile tutaona na 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 paka vile tutaona na 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 na. Show me the green light, tell me you're alright. Joko na dawa, umepiga shower. Deep in this dark night, I'll be your moonlight. Ata bila power, tutakuwa sawa. Na kama unaniwazanga sana, mina wewe tunafanana. Najua pia wewe unangangana, na so siwezi ngoja paka vile tutaona na 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 paka vile tutaona na 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 na. I'll never forget you. Oh, I'll never pretend to. Yeah, yeah. Ooh.
So I'll never forget you.